Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde, sakiraɓe heeɗiɓe jam waali moɗo, heɗen gone beete alalbaare sappo e go'o lewru octobre hitande 2023, yamde jeena yettake tannal yuna dumpa e kersani Ousmane Niale Boulo. Kabaruji ɗo Mamadi Keita to ɓoggi jande to. Kabaru ɓeydugol couvre feu to tumbudu to e gawo sine himɓe yogaɓe jetti nde dabere yogaɓe koldi wiide ɗum ana bonna golleji muɓɓen ɗi kani wadde jammaji. Kabaru demal to gawo to kettal ana wondi e fuɗɗude taweno to tumbudu to rafindenago ana wondi e waddude hamnallaji dow golleji guese. Golle ɓottugol ñegeje walda yirede no walda e yirede e jiile lobbe tawene ɓe himɓe waɗoɓe o golle nafa muɓɓen ana mawni sanne min kalan haala ɓe beeta ko weɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko. Bisimilla moɗon heɗat studio Tamani. Dow haɓugol haɓantoɓe diina couvre feu gonɗo tumbuti e gawa o ɓeydama to tumbudu to nde dabere ɓamade sappo e lewru octobre ndu jokkinan fa ɗo dabere wonde ɓama to gawa to ɗum jokkinan fa jetti lewru novembre waruru ndu. Himɓe ɗe gelle yogaɓe muɓɓene jetti ɗi dabereji ɗiɓe mbi ɓeydan wadde ndenagu ka non jagotoɓe yogaɓe koltiwide en bonna golleji muɓɓen fu ɓuri golleji ɗi kani wadde jemma, saabi nden ono ko coggu ɓuri wadde noɓe ɓeydi di wiide no o couvre feu ana waɗa ana laatake sababu du fa bitikaji maɓɓe kele wattu jemmaji wattu jogaji ley nokkuji jogaji fa ɓeydoreɗen fam keɗɗen Mamadou Massego e Oumar Waygallo.
Ko wiya fa couvre feu heɗintine le ngallori tumbudu kañe gawo yimɓe lo wonɓe tonɓe hakkillaji muɗum ana pecci. So woɓɓe kollitiwide nafama yiyama ley hen, woɓɓe du kollitiwide on ko torri kona yiɗi banggal jagoji
lam koɓena andi ko ɗum saabi ɓe ɓammiri ka ɗum anniya. Min darda jamande foof teddinde anniya ɓamaɗo o, min kayi mi jaɓana feu nde ɗo dabare, saabi couvre feu o na haɗa yirwere golleji. Wonko yaari yesso jaati guila ko couvre feu o fuɗɗi gollirede cuutali kay gotti feu ley gawuɗo.
Alassane Cissé e Zedou Anna Ramayga ɓe fuu ɓe jagotoɓe tumbutu kañe gawo ɓe kaali kabaru ko bitikaji gondi e keleede ley ɗeɗo nokkule
wona fe hunde newide jamara nde neɗɗa non law ɓuyo sago wuyɓeɓe ne jiiya foof kulenteji amen nangujje ɓe mbawi noon fuɗɗude couvre feu o wattu minuit ɓurani min. Minen commerçant en cewɓeɓe kay jamma mi ɓurata heɓde luumo sere 20h 21h en fayotade 22h.
Micciteɗe wi ɗiɗo anniyaji ɓamama wakka nde waydi ndenago wondi e matede ley ɗeɗo nokkule.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗe mbawi huɗe dobbeɓe ande ɗe ɗo hella amen Facebook kañe compte Twitter. Kettal fuɗɗi ley gelle yogaji ley saha leydi meɗen ndi to gawo to e tumbudu remoɓe yogaɓe ana miila dañe ko keɓi ka noon yogaɓe koltiwide wonti ɗallaji mataɗi fa ɓeydureɗe fam anni ko fatumata kuje heɓini en dow fabugol heƴaɓe amen wonɓe ley ɗe nokkuje dow faccitago Mamadou Sama Sekou e Oumar Waygallo.
Fadde kettal gonɗe e muɗum no holtiri ndemoɓe yogaɓe ɓe ɓeydoyde tan kabaru guese yogaji e wi horejo kabaru demal gawo kettal ngal yo cakkite nduɗo lewru yettade fuɗɗode lewru novembre. Keɗɗanna yeeya Boubey Touré.
Won guese natiroje ni tan, won guese du ƴewteteɗe, wattu jono guese goɗɗe ɗe puɗɗi kettal muɗum en. Sina kettal ngal timma nde min pamata yalla gasina gasay
e ley lamu tumbutu golleji guese ɗe nafande gidali rafindenagu ndemoɓe yogaɓe holtiwide e ley kullol ɓe gonde muɗum sato foof.
Yade guese to se wakkati fo bomboje paɗɗete ɗo ndiwoji ɗi koɗata ɗo kañe guese ɗe woɗɗidira. So ni laamu o faabi kimin nomin kani heɓirde min kettira ana wela min sanne. Ɗo direyi ɗo tiɗallaji mawɗi gondi e matede kammu toɓay sanne, kono ayiri banggal engrais ji du ɗum matama kammu du heɓaka no yiɗira.
To gaɓeru toon hikka ndemoɓe heeɓa hinnade golle guese saabi rafindenago noon holitiri gollirde humanine ndemal to gawo toon.
Sini ñeggeji kewata fa udde ley ngalluji ɗe yo saabe won himɓe humaniɓe ɓottude ɗon hayane ɗi golleji joganiɗe nafa himɓe korsina wadde ɗum sanne. Himɓe heɓɓe yona holitinde wiide heɓɓe gonna himɓe hewɓe woni waɗoɓe ɗi golleji no tiɗallaji heɗi wondi ɓe jogi saabe heɗunde himɓe ana jiraɓe e gite bonɗe. Mariama Keleta tewti jaabuɗi landi andi ko heɓinen dow faccitan Oumar Waygallo e Mamadou Sama Sekou.
otto ñegeji li ngalure bamako de jonoti ontude do ñegere o wi o do golle ana welamo fistama yimbe kewbe korsina dum
c'est un travail qui me plaît
yu golle mum yidi sanne kebal ana hen jati jamara de na jogoro min hono yimbe le tunnube ka andon dum torrata min hewti kebal am ana hen o wi fu be kala torrata ka
di am seulement rien
non dum wori ko heewi yimbe le be kay fu korsina o do golle wobbe do kolliti wiide ana pami no golle o wori jati ka njida dum
non
min kam yida fi latade debbo ito nyegere tama mo wawi darnade al musaddaji amdi malin ko be tiidi kabaru sona dun golle pankoro ga wala famdube famu tan keewi sona dun kay kala ko lati golle ko nodo watta tan dun lato sababu keba kamar golle be adama taga so be do ito be nyegeje be hinaki o do golle hono gatten
fa neddo waaw gollude o do golle bottude nyegeje waji wakati sina janga jande mudun ka min cititen wiide wattu jono yimbe la andambe kabaru ha waluji di lati sababu mudu su yimbe lan bay jodaade no nyegay de gonde bottirede no
le mali golle awgal ana joge tidalaji wattu joni o sabe nabugon diya mayo e wailda gollo wakati dun holliti wiide awtobe e moyinobe taruje horebe o golle humunibe o golle kolliti wiide awgal ana beyde kebal malifa ko badoto nay leytemedere le kebal leydi meden di nabugon diya mayo e awgal dum won ko min kalda halu mudun le ko min biata dossier de la semaine ko Halima Yatrawa ni ndu faccita Umar Waygallo
bamde kuli koro fa garda segu kany e dire fa jottida mahina le lamu bofula be region kay awobe wonbe tombe kuliti liddi kebataake wottu jono fi wabbe kuliti ko lati sababu mudun no mayoji din gonde natirno wobe do kuliti wide kudde bonde ko watete le mayoji di ko dun lati sababu mudun
o sina fa batal monnabe
arande miden kebanno sanne le awgal ka joni wana non dum wori me golla le nokku centre bozo daga golleji di ana gonde le wattu dungu o ka liddi ana fandi ko kebete joni batti nabugo ndiyam mayo hebudi liddi joni wana ko yafi senin lungu o barki timmude demi burata hebudi liddi
daga ja dondon
kambe sotobe bubbi kanye mo'ino wonbe do bomo ko do fudon tawa kuliti di nyaloma hande o cogguji mabbe di antadi sanne e bi jogiti dallaji mawdi do
bon imperodina
le o wattu luma taruje anataadi himbe jiworobe galle battide mayo go woni garobe sodde taruje kewde men gollerata ko men jogi ana hewisi me do sotta taruje to direto ka nabugol ndiyam mayo go ni golleji amen
abi wete kele
wetaede futo kuli koroto kambe sodobe so ciotali dibe be bi ebe kebali hen seda seda kedde mo kanko madama kita kadija to kulbalo ko musifido hen
mo jiga fere
nafa ana wodi e suttugol liddi ka sabe nabugol ndiyam mayo go le o wakati liddi ana pandi ko kebete ka meden keba suttude seda ko men kebata do dun
o bok le flyna
lami be kabaru awgal li lidi kuli tiwide wotto juno darnde awgal ana mawni sanne le majjundube bi yimbeel mabbe ko bul teme tato e chapande jeegoyme en jeegoyme kanye gondi e faabade jamare de nuhum berte kanyu lami kabar awgal le leedindi
pour l'été
fa basiji kabbe hakkunde awtobe men joini bale awtobe le commune ngaji segu motti kay fa yottaade joyla yottaade chapantate go lewul utti abbenu ndu wattu gon e joni o adadu liddi commune kebi ana ya ton ngaji ujina chapande e jena e joy e temer jeddi chapande jeddi jeddi
17 tonnes de poisson
tawdi wiide kambe awobe be mbibe kaja lamo fa bobe fur lamo kobe mbi ima daraja no gonti e wadde do hen le nokkule kewde mi citine wili ima daraji kandi wadde di le ko warta ko be jewtoto yalla hono kabaru awgal han yardi yaso li lidindi
kabaru haro caldi ballon rewbe feccugol hanbe fidude ko wiete Ligue des Champions des clubs féminins CAF wadi alternat yabenere to Abidjato AS Mande ana ko feccadon watta mali groupe B tiagadon yaltingol yagol coupe du monde ballon rewbe I20 ibe rewbe mali be kibina ya dubi nogay kibi hawde Algérie be kibi bigoto ben mère Oumar Waygallo
AS Mande commune nayo bodo bomako do ana le gubal gal noddete be garan tawtede e Isfar leedi Maroc APM Darkwa leedi Ghana Huracan leedi Guinée Equatorial pidde ngadan le leedi Kodoar ndi bamde joyi yottal 10 lewru novembre warurundu ko nayri bangal coupe du monde rewbe sukabe ngala dubi nogay leedi Mali ndi hawi leedi Algérie ndi be ngatti ben baddel gotel baddu Mali o kanko noddete jama ko Traoré o watti dum ko nayri bangal laninade pidde kan ko var 2023 ko hewe joueur ngabe Eric Sekou Sel noddi be fu jottiki le ngalure bomako de basket fi gol ballon juude gube worbe jaade final de andama dun AS Real kany Isfas
sakirabe bakade kabaruji di beta ko ka andandi fu do mbahi wudde 23w.stjotamani.org nadu so noddi numero via mo 37 321 wassalam
jonte kese martama kumpa le leedi meden di dun ne ministere darde do khabaru cialal le leedi meden di wi ana darda bibi leedi wat fu ndento e odo nyaaw
jonte mawnene hana yebede idu anditire e wulare cialdi na walla hore na walla cioduli oron bayi dun tutude jiidan oron bayi matude wulare mawnde kanyu e puje e cialdi modo
odo nyaaw ana waawi waltirede e ngature bowdi oron bayi du rentade odo nyaaw no newiri
udde nokuje fu to moto ton diyan
lele le arkillaji
buwe cuudi mo kanyu e seraji mu
ndentere du e arkillaji borne kaddule du kuboode e cialdi modon fuf
itte ko tundi fu awi an diyan tunda hudo njuppo nyama modon kanyu e yonom
oron bayi wujade nebe meji e cialdi modon e cialdi suka modon denoji on
fatin jeggito wi arkille wo dabare arande faarena sukaabe mo
don do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo dirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmere
illa go o lewru october ndu golleji pawidi do kabaru lewru hinne e yurmende puddi hande min kana hala darnde rewbe di gondi e wadde le ndu de ndu lewru na holtinde wiide rewbe ngana faabetede faabetebe tan bangal faabundirgo dum lewru hinna e yurmende holtinde wiide rewbe jaati ana ngada imma daraji bangal wallundirde no wallude bandirabe mu en rewbe gombe le tidallaji va bidure ne famunde e yewtere kedden Umar Waygalo Omu damango e hawa tumete didon fu yuri le gelle jala sagu e tori le cercle bankasa be didon fu gite mabbe woni ko nawata e ngari yalla be chawre e dum fawi do kabaru lewru hinne e yurmende
nenana nyefra yela
bankasi do saurade le lewru himme e yurmendo be mbi min ngara le ono ko yalla gite amen chawre be kokki kan minnetiji min kay gitan de opaka min mi hokkama mere mere mi weltikili hen sanne min kebi faba muya ko nayir bangal saurade gite min mi jewtama ko yata koyde nay be kokki min podde lobbe
nyela mi barkada
jagal gol faabugol rewbe kanyi horbe en ngada imma daraji do kabaru hinne e yurmende hono mudon wadi to masinato le region segu rewbe mballata bandirabe mubben wombe tidallaji madame kone fatou dumbia o e region local des femmes du cercle masina
ne kala ngo nambi
debbe do lewru miden pabindiro wakati fu miden pabindiro ko min buri fu hasindinde le hitande watere min meddi fe tale ko yaata ujinaaji nogay min kokki bandiraabe men burbe fo hasintinte miden paabindiro miden kaajal laamu wodu tinno faabo min yalla miden keb bantare ko nayiri bangal kebe farne do faabe du wajibi sina dañe ko darini hore
e wi fedde coordination des associations ONG féminines don kafo du lewru hinne e yurmende wadan faare ube be de dokkendirde juude madame kuyate gundo sisogo woni secrétaire général kafo akil makko tiagal faabindirgol lewru hinne e yurmende nafangaaji goddi wadane rewbe
la solidarité et
yurmende anda hakkunde rewbe le be jati kay won ti allahji dibe gondi e matude wattu joni o sina rewbe be ngal imma daraji kona yiri bangal habude e wayde sariya kanye hebne
l'inclusion de toutes les femmes
lewru hinne yurmende yo wattu du mo rewbe miijoto dokkindira hakkilaji do kabaruji rewbe kewdi gundo sisogo secrétaire général kafo
au mali les femmes forment souvent les
mali wakati je rewbe be be kawran be dokkindira juude be dokkindira hakkilaji yalla paabindiro yo dun hunde lobbere non wakati du be dokkindiran juude faa cakko bonandaji ngatti fiude rewbe
contre la violence basée sur le genre
kolatifu secrétaire général kafo o anamimsi ti allahji ibe kawrta bangal hinne yurmende hakkunde rewbe
on peut parler de
miden bay halde ko heewi ko nayiri bangal hebude chafaje kanyu e darnde amen ko nayiri bangal wayde denago les raisons ngaji di ka wattu joni o dum wana ko yafifi ko nayiri bangal himbe yurmende
la cohesion
e wi be rewbe ndu lewru october ebe kan hunjeninde hore do kabar holi tingol be leedi di tidallaji di rewbe jogi yalla edi kebene jogala do kadude yewtere rewbe de handen lamdo holli e yontere warore fankarte e yewtere rewbe wande